Kwanza Papa representing. Twende tumefika, twende.
Tumefika, tumefika, sisi sote tudensi danso. Tumefika, tumefika, eh, wakubwa wadogo wadensi danso. Tumefika, tumefika, sisi sote tucheze danso. Tumefika, tumefika, eh, wakubwa wadogo wacheze danso.
Let's go to the dance hall room, to the dance hall thing. Party with the dance hall king. Dem a people talk talk, dem a people say, dem a no take me down. I'm at a dem hard, kabisa 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 with a new mega rocker. Crude links, I'm in this nobody. Let go, let go. Step on floor, number moja kwenye dem nimefika. To fry get to titingishe. Katika 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 raga dance hall representing. Na 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 na, why why right now, right now. Kwechi veji don't want back on it amu. Muziki muziki na watu wasonga mu. Vlamu wansi, maisha mafupi. You gotta shake your body right now, cause you never know when to die. Hapa hapa, hapo hapo, kule kule tulima na wani. Muziki muziki, nonge nkola vya fire. Lego.
Tumefika, tumefika, sisi sote tu dance danso. Tumefika, tumefika, eh, wakubwa wadogo wa dance danso. Tumefika, tumefika, sisi sote tucheze danso. Tumefika, tumefika, eh, wakubwa wadogo wa cheze danso.
Haki tuko fresh, niko fresh, steady ever ready in the city system. I fear nobody. Dem a call me, dem a send me sound so quick. Dem a send me copycats. Me no copycats, I got me on data. As a iwe kesho ziki dita leta. I feel so nice when me people dance to me. Turn wana nipa nguvu tu kwendele yae yae. Kweli tumefika, tunakata, tunaruka, tunawika, tunacheka, tukibanjuka. Was a real man say, me who let a raga some them. Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop.
Gap gap got me in my dream like a big green grass. Me jiggy so freaky chichi. Gosh, she said she knew me. She saw me on the first clip like a supernova. My face so over. Hapo 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 nikatoka kwenye down to. Sasa niko danso.
Tumefika, tumefika, sisi sote tu dance danso. Tumefika, tumefika, eh, wakubwa wadogo wa dance danso.
Tumefika, tumefika,
sisi sote tu cheze danso.
Tumefika, tumefika, eh,
wakubwa wadogo wa cheze danso.
Rhythm Records Family, the producer.
So voice for the man top of me. Simple, yeah. Deny, deny, we know we let the money. Busy na rhythm ya wako de. Wakisema wasema muge muke tulamo. Kusiti guli ya tipe kwa ambayo. Chijira kuli ni kuloma kwa daula. Inawe dansa dansa party maza. Tegeza chifocho wachika kutulako. Hapa tunagonga pale tunakata. Mbele tunaenda nyuma haturudi. Some of them adi dance to the raga. Some of them adi skeleu. Skeleu, skeleu, skeleu. Skeleu, skeleu, skeleu. Skeleu, skeleu, skeleu. La 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 la.
Tumefika, tumefika, sisi sote tu dance danso.
Tumefika, tumefika, eh,
wakubwa wadogo wa dance danso.
Tumefika, tumefika,
sisi sote tu cheze danso.
Tumefika, tumefika, eh,
wakubwa wadogo wa cheze danso. Sisi sote tu dance danso. Sisi sote tucheze danso.